So when I'm in the club, imali yami yabo, utshwala bami babo, we just go out and be free. Ngoba impilo yami yabo, ingane zami zabo, konke kwami mara ngaphandle kwemedia. So let's go, yenzo kwakho. As the south goes, dala what you must and macho. Lungisa isitori sakho, noma uthule ma ungenaso. Thina masingena uvele uphume kaso. I'm trying to free minds, ngala ma flow. Tell them biggie watch lakho. It's 5 past cat sakho, lando kwakho. Otherwise, uzosala thina siyohamba, size sibuye uhleli lapho. Ngathi sonke singaba free from iy'nkinga zethu. La makete angasenza singayiboni impumelelo. Let's go.